ngiyakushiya vele konke kuyaphela nemali yaphela sokunikuthando lwami noma kwamhlaba kungaphela mpela singena njawo yokulala for as long as you love me konke kuphelele sokunikuthando lwami noma kwamhlaba kungaphela noma abangani bangashiya vele konke kuyaphela nemali yaphela sokunikuthando lwami noma kwamhlaba kungaphela mpela singena njawo yokulala for as long as you love me konke kuphelele sokunikuthando lwami. Uthando lwami nolwakho soze bakwazi ukuhlukanisa bethele inkukwana zothando udali wami ngiyamthanda nangoku ngiyamthanda uthando lwami nolwakho soze bakwazi ukuhlukanisa bethele inkukwana zothando
Pelele, somnigo tanto.